nikazaliwa Kongo ndepo nikadenti Pamela mikoko kama samaki kama mamba chumani nikareti Pamela vuruku kama shoza manfonga najopenda deki Pamela ulimishingo paka kwa mgongo katoto katamtam kanapendaga pipi na chwinga kimoko na kamkam kitanda kuchi kuchi ni pam pam unajua mana ya nino penzi nkurutani nando mana ukupa popote singoji mpaka kitandani
got to my heart, hey, my heart, can I miss on my heart, hey, my heart, she just got to my heart, hey, my heart, can I miss on my heart,
nilikutana na kombagara, kwa kinaru fufu mkandara, mtoto mwali kidandara, mtamu kwa ngunga na sangara,
oh, na anavyo post, chokos, kio na mwaga dos na pocheza na ngos, nikos
Pamela,
paka machos, kwanchos utamu kotos, sinaga ubitos nikons,
Pamela unajua mana ya neno penzi nipurutani yoyo, nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani
na pose za pitch na moyoni na kufitch licha ya mapicha picha zusho nayo nipa nipa ayaumizi kichwa kichwa wala kunitisha usije nikatisha mudi kwa kufanya kusudi ukaanza tena siku na mchana manenda rudi kifuani sita tumbo hauna na ukikatika ndo kabisa na umwa njo tucheze kibaku baku tuwakomeshe manyaku nyaku ukate taratibu yani nyatu nyaku kitandani unimezele kichatu chaku siku fichi na misi kama mchezo kako kila mara domana wanapita peku peku bila ndala show ndefu kwa body na ngara ngara na vuruga shepu pako na baki unagara gara so don't